Exclusive from hotvibes.cr.
Roses in the air.
DJ Mwenili.
Waleke wazione.
Tiabakejo.
Mwana wa mujisi kaza.
The lies installations. I know you got someone by your side. Bati kukuleka siniza yesa. You know I love you. Nika kuona na e ni mavongo ni panisha. Ni mamba kalito. Nika kuona na e. Bati ya kataya neo nitole. Neo nitole. Ni mamba kalito. Nika kuona na e. Bati ya kataya neo nitole.
Baby, come closer. Nimveleko mwanvele la chikondi chanu tu. Nimveleko pechipele la kalitwa keve kalipo singa nameka. Ujagai ni wafeki sinzi wanga nameka. I would like to be in your presence. Nukutenga uku ma defense places. Nangani ndani ya zaseka iwo kakalipa. So napoka labuka tuwebe kalipa. Wagai ni vambili chifuta ni kuchuzinga. Wenangu ni wafeki vabwela kukuyuzinga. Ngati mutimo na manga baby uka kuleka. U never leave you paka uka kuleka.
I know you got someone by your side. Bati kukuleka siniza yesa. You know I love you. Nika kuona na e ni mavongo ni panisha. Ni mamba kalito. Nika kuona na e. Bati ya kataya neo nitole. Neo nitole. Ni mamba kalito. Nika kuona na e. Bati ya kataya neo nitole. Neo nitole.
Know you been sharing a relation. Can I follow you, baby, in a direction? I spy from the things that she like it. It's your love on my baby, I can dive it. I gotta fight for the things that I want now. Nizalwisha paka ungale wanga. I better fight for the things that I want, yeah. Yeah. You wash up with a melanin papa. When you dare, now my brain goes scatter. It's your beauty that made me the wonder. Dimenyana ninkondo palwanda. Yeah.
I know you got someone by your side. Bati kukuleka siniza yesa. You know I love you. Nika kuona na e ni mavongo ni panisha. Ni mamba kalito. Nika kuona na e. Bati ya kataya neo nitole. Neo nitole. Ni mamba kalito. Kakuona na ete. Bati ya kataya neo nitole. Neo nitole.
I know, but you said kutiu na gai wina. Bati love nili na yopali. Wesi za sila odo. Chimani baba nikakuona na ebe na ine. Nipuna love yene umapasa ebe. Notio bisa mila mu friends with benefit. Love wii nioluwa na wish I can fix it. Kutitinkale wabili ya sile masikili. Tindawa na lema na lileshen yama security. Nalishi wa kutu walishi wanda kute mwanga. Wapita na gai umpancha shafte mwasto. Kalalo lela mpaka fiaka kupose. Wisaka mana kakutola teni nka kugete.
I know you got someone by your side. Bati kukuleka siniza yesa. You know I love you. Nika kuona na e ni mavongo ni panisha. Ni mamba kalito. Nika kuona na e. Bati ya kataya neo nitole. Neo nitole. Ni mamba kalito. Nika kuona na e. Bati ya kataya neo nitole.
Exclusive from hotvibes.cr.